quality. Serikali mbunu mbwinu mbunu mbwinu ndunu achana wa chefu ifu
Fujo on the mix
Bale na pita tandale mshangazi unagonolea ukichekena nikonyeza wa una kamshtukia mshangazi umeua no makreti mekuja na bia watu wasiojulikana tukutane ba kabla ya kulala tukutane ba usiku baada ya kazi tukutane ba kabla ya kulala tukutane ba usiku baada ya kazi wa una napata refreshment
refreshment
wa una napata enjoyment
enjoyment
wa una napata refreshment
refreshment
wa una napata enjoyment
enjoyment
wa una temekewa na mizuka ya pombe wa una buguluni na mizuka ya pombe tegeta mikocheno na mzuka wa pombe wa una tandare wa na mzuka o mama kigamboni mbulacho na mzuka Kwa pombe, chanika, gumso na mzuka Uma sela waone mbagala wana mzuka Kwa pombe, waone kigembona na mzuka Natafuta ba, weba ya kulewa Tim pombe kari leo, nataka kulewa Natafuta ba, weba ya kulewa Tim pombe kari leo, nataka kulewa Samaki, samaki, sebita bata Kitambache upe, senza kesho tabata Small Planet, Yuriana, Mikasa Launch Twende Amel, California, Kalisa Launch Twende Tips Sugar Launch, Wavuvu Camp, One Point, Manyota Pop, Bullet Pop, Twende Temeke, Weekend inakuja, Best Beach, Kigamboni, Rongoni Beach,
Uma, Uma, Ma,
Waita mudumu kwa api, wanangu wana kiu wanataka botro, Waita mudumu kwa api, wanangu wana kiu wanataka botro, Tembe za botro, sio kitoto, tuna alosto, samba za botro, samba za botro, samba za, waya waita samba za botro, samba za posijaona, samba za botro, samba za botro, samba za chupezo, samba za botro, tuna alosto, samba za botro, samba za botro, samba za, ndo kwanza mziki umeanza na kesha sio ndoki, mziki umeanza na kesha sio ndoki, buguru ni life band na pita masese pap, bakwe lichanganye keni, kaja uyu, kaja yule, chula uyu, chula yule, So boy changanye keni nikapata dem
Sebane ni fujo ah dem ni kutana yabani pole wa kufika asubuhi pombe zifuisha kumzumu ni choki kucha da wali sahau wakachibuka chibuka makovu michilizi
kila mbona unamjua vile boy wewe
muja mane muda wa kazi umekwisha twende tukutane ba humo tukutane ba humo tukutane ba muda wa kazi umekwisha twende tukutane ba tukutane ba humo tukutane wakitingisha kama imekwisha giza mudumu tingisha pombe imekwisha mwe mudumu tingisha pombe imekwisha Mwenye mani mbona chari wa uno na gisa tungileo Mbona chari wanangwa na gisa tungileo Mbona chari wanangwa na fesha tungileo Mbona chari wanangwa na fesha Ndo vile vile wasewa kumbuni mbwinu
Wafuje mekosea tena maha tatu
Kose tunambuni
mbwinu Kwa ni salamu
Aseli kari membunu mbwinu
Mbunu
mbwinu
Achana oya chefo ifu
Donche Tanzania donche priso na dangerous Tunazika mtu akifa tusiki mgu kifa gans
We
I bongo clan babylon bomb the fire Asimandai Ena kubali sana watoto wa kusini Watoto wa Rufiji Watoto wa Mtwara Watoto wa Lindi
Watoto wa Kilwa
Ana kubali sana watoto wa Morogoro AWBC wabishi klasiki Awapichia pa yogo Watoto wa Tanga
What up my man This is unstoppable DJ Fujo kwa mtambo Why
On the track.
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.